ati penzi singo asaya nini twazimane nililishika pindo sina budi kuachia kikulacho kingo asaya nini tukizane mapenzi magube gube yakikusivutaachia jua mapenzi kikigetali kipenda leo kesho kwa matali yanatesa vibaya yanatesa vibaya naugua hata ujikute umengangari kipenda leo kesho kwa matali yanatesa vibaya yanatesa vibaya wasituchezesha miguru pande wakatugao pande pande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja wasituchezesha miguru pande wakatugawa upande upande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja. We are we a number, we a number, we are we a number, we a number, we a number moja, we a number moja. We are we a number, we a number, we are we a number, we a number, sini number moja, sini number moja. Samata ukosa kumpenda mkweli mapenzi yana kasiri na jua yata kuumiza tena chonde uje ukonde utauchosha mwili mapenzi yana kasiri yata kuumiza moyo wangu kichanga yani mwake makenye mwisho nizeke kijana yani niteseke mambo yete yente kama Copacabana acha nijimwage
wecheza kama